murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Turi ku cyumweru tariki ya 5 ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ku maradio yanyu ni kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9, 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho muhasange ibiganiro n'amakuru byacu. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru rero, umurwi nserukira gihugu w'abarundikazi batarengeje imyaka 20 baraye batsinze Afrika y'Epfo ibitego 2 ku busa i Bujumbura mu mupira w'amaguru. Umukino wo kwishyura uzaba mu byumweru 2 biri imbere. Ni mu rwego rw'amajonjora y'amakipe y'abakobwa azajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi izabera i Paris mu Bufaransa mu mwaka utaha w'2018. Iyi nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanga. Hagataho ariko, abana bo mu ibarabara mu Burundi bagize ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Imboneza FC nabo bazaserukira igihugu cyabo mu mahiganwa y'isi yabagenewe azabera i Moscow mu Burusiya mu mwaka utaha w'2018. Gusa nta nkunga leta batera, bitaweho gusa n'ishyirahamwe New Generation ryonyine rukumbi. Eloge Wilika neza araduhe inkuru.
Abategura ayo mahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara bamenyesha ko intumbero nyamukuru ariyo kwibutsa abantu bose ko umwana wo mu ibarabara ari kiremwa muntu afite kandi yemerewe uburenganzira bw'umuntu wari we wese. Basigura ko kabaye nyakaryo ko gusaba uni na leta gushyira mu ngira amategeko akingira bene abo bana. Dieudonne Nahimana, umukuru w'ishyirahamwe New Generation ryitaho abana bo mu ibarabara ari naryo ribajana mu mahiganwa y'isi, yemeza ko abo bana b'Abarundi baserukiwe bigira inyungu igihugu cyose.
Inyungu kuba atashoboye kujyayo ni uko twizera neza yuko ingene abantu bababona, ingene abantu batari bazi n'uko bikenewe ko babafasha bacatangura kubashigikira. Murabye kuva igihe twatangiye gukora igikorwa muri New Generation mwaka 2008, nta mashyirahamwe menshi yafasha abana yari ahari. Rimwe mu bijyanye n'ingere batunganya amafaranga y'igihumwe nakoreshwa ata amafaranga namwe yarashinzwe gufasha umwana mwarabayari rimwe. Ariko uko iminsi igenda abantu babimenya ingingo zirafatwa. Muri ko muraraba ishyirahamwe rya Nations Unies ryemeje itegeko twagiye gusaba muri Geneve mu mwaka 2014, bizotuma ingingo zifatwa mu maproje ategurwa no mu migambi ifatwa ari uko hazoboneka ibintu bishobora gutuma ubuzima bw'abana bamwe barabara buhinduka, kubera ko baronsa aho bashobora kuba ashobora kujya ku ishuri mbere n'igihe bari mu ibarabara bubahirizwa, kuko nabo nyine bafite agateka kuko umuntu ari wese. Rero kubw'ibyo tuba twiyumvira ko bizogira ingaruka nziza mu myaka iri imbere, kandi ngo tumaze kubibona turazi ko bizogira icyo bibamariye.
Naho inyungu zitabuze, uburyo bwo gushika mu Burusiya ntibworoshe kuronka, nari ya leta tacitekaniriza abo bana bo mu ibarabara bazoserukira Burundi.
Ibijanye no kugenda mu Burusiya, mu bijanye n'amatike y'indege n'iteguro byose turimenya, no kuvuga ariko biva ku mafaranga ishyirahamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bayishyigikira. Ariko kandi igihe bamaze gushikayo hariho amafaranga dutanga nk'intererano contribution kugira ngo bashobore gutegura by'ukuri. Urabye kiguzi je nagiye bakwiye kwa munama itegura iyo higanwa je mu Moscow, ikiguzi kibari kinini cyane, nuko nk'ubu 50% ishyirahamwe rimwe ryo gutumatumana kw'amakuru ryo mu Burusiya ryamaze gutanga iyo contribution, bica bituma bigabanuka. Ariko ahandi ho kugira ngo utware abantu bashika amajana hafi 3, abantu baje bava hirya no hino bari kumwe bakaja mu gihugu cya kure nk'hariya, n'ibintu bitwara amafaranga menshi. Rero nibaza yuko nk'$100,000 tugisigaje kuronka muri New Generation tuzoshobora kubironka kugira ngo umubiri wacu ushobore kugenda.
Umukuru wa New Generation yatubwira n'ikivugo cyizi nkino zizobera Moscow mu kwezi kwa 5 2018.
Ijambo ry'umutwe dushimikira cyane cyane kugateka ku mwana no kuvuga ngo kubahiriza agateka k'umwana gusumba kumure gusa munashaka konti z'afungura ariko iyo ama amateka n'amategeko yamubahiriza atubahijwe n'abashyira mu ngiro bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo rero tudoshimikira cyane cyane kubijanye no guha agaciro ijambo rivuga ku gateka k'umwana aba mu ibaraba
mu mwaka wa 2014 umugwi mboneza FC userukira Burundi mu mahiganwa y'abana bo mu ibarabara watahukanye ikibanza cya kabiri icyo gihe inkino zari zatunganirijwe mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil amahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara ku rwego rw'isi aba uko imyaka inishize akaba ari yatangurira amahiganwa ya FIFA yo guhiganirwa igikombe cy'isi Roger Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urwanda rurimo ruravugurura igitabo cy'amategeko ahana ibyaha code penal mu gifaransa mu byo uyu mushinga wagejejwe mu nteko ishinga amategeko uteganya harimo ko abazajya bahamwa n'ibyaha byoroheje bazajya bahanishwa gukora imirimo nsimbura gifungo aho kujya muri gereza nk'uko bisanzwe kugeza ubu Asumita Kaboyi araduhe ibindi bisobanuro.
Mu gitabo gishya cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda gerutse kugezwa mu nteko ishinga amategeko giteganya ko ibihano byemewe gutangwa mu Rwanda kuba kuzi ibyaha ari bitatu harimo igihano cyo gufungwa gutanga amande ndetse no kuba wakora imirimo y'inyungu rusange. Mu gitabo cy'amategeko hano cyari gisanzwe gikoreshwa cyahanishaga ibihano bibiri gusa gufungwa no gutanga amande. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana avuga ko ibi bizagabanya ibyo leta tangaga kumfungwa nyinshi
umuntu yakunyuza iruhande agutera amazi mu muhanda iyi imvura yaguye agakubita ipine mu kiziba warimbye wigiriye mu bukwe ibyondo bikakuzuraho ipine kode dufite yateganya ko umuntu bamufunga urwo ni urugero rw'ibyaha bitoya nari mvuze rwatumaga twuzuza amagereza kandi kugira ngo tube dufite abantu benshi mu magereza nabyo ni coste kuri leta nabyo bwabyo bifite icyo bikuta leta Antereme d'argent ni misoro y'abaturage ibigendera ku bantu bafunzwe atari ngombwa hanyuma nanone hari n'ubundi buryo dusanga n'abantu bajyaga muri prison kutwaha duto none yakazasohoka umuntu ari inyamaswa yarize ibindi byaha bikomeye
nubwo batekereje iki gihano bifuza ko cyahabwa abakoze ibyaha bito hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basanga guha abantu bakoze ibyaha bito iki gihano bidatandukanye cyane no kwimakaza umuco wo kudahana
ikindi kibazo nibazaga no kuvuga ngo hari ibihano byari biremereye ku byaha uyu munsi bikaba byorohejwe yaduhaye urugero ati buriya uri mu muhanda ugatera umugenzi ugendera amazi icyo ni kikiri icyaha kandi nyamara nje nibaza ko icyaha uko cyaba kingana kose bitewe n'uwagikorewe kuri we kiba ari icyaha cyaba kinini cyaba gitoya kuri we kiba ari icyaha ndibaza ntese noneho nitugeraho tuvuga ngo iki kiraremereye kirahanwa iki kiroroheje ntigihanwa ubwo burenganzira no kurengera uburenganzira bwa muntu bizaba bishingiye hehe
imiryango itegamiye kuri leta yari isanzwe yarifuje ko abantu bakoze ibyaha bito badakwiye gufungwa ahubwo bakwiye kujya bakora indi mirimo ifitiye igihugu akamaro kuri iyi miryango basanga igihe kigeze ngo batangire bakangurira abo bireba kujya bibutsa ababuranyi ko no gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro ari igihano umuburanyi yasaba
twatangiye kubaganirizaho kujya tubibutsa ko mu gihe aburana urubanza yumva ruri muri kategori y'ukora ahabwa ikindi gihano kitari igifungo yajya nabisaba akanabyibutsa umucamanza ko amategeko abimwemerera kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu rukiko aburana ariko atazi ko n'ibyo ngibyo bihari twagerageje aho njye nashoboye kugera ni muri gereza ya Muhanga kandi byagenze neza byakiriwe neza n'abafungwa ubwabo baravuze bati ibyinshi ntitwari tubizi ariko ubu rero tugiye kujya tubihagurukira n'ufite umwavoka ajya amwibutsa mu gihe bategurana urubanza amubaze nimba izo nzira zitashoboka
usiga igihano cyo gukora imirimo y'inyungu rusange kiyongereye mu bihano bisanzwe bitangwa mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda gishya hagaragaramo ko igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko cyavanywemo hakagumamo gusa igihano cy'igifungo cya burundu gusa Minisitiri Evode asobanura impamvu igihano kitakirimo
hari ikintu cyitwaga ngo ni igihano cya burundu y'umwihariko muri make kidafite icyo kivuga ibyo bintu nta nubwo kuva byajya mu mategeko yacu byigeze bikoreshwa na rimwe ariko twari dufite ikibazo cy'uko usanga iyi miryango idukorera za evaluation mu rwego rwa UPR Universal Periodic Review mu rwego rero rwa za recommendations twahoraga tubona banatubwiraga ko iki gihano kiri assimilé à la torture etant donné que nanone twasenye amasezerano abuza yicarubozo ndetse tukanahana yicarubozo mu mategeko yacu.
Umushinga w'itegeko mushya ugenda ibyaha n'ibihano ugizwe n'amapaji 136 mu gihe byari bisanzwe ryari rigizwe n'amapaji 166. Uyu mushinga w'itegeko riteganya ibihano n'ibyaha uherutse kwemezwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi ugiye gukomeza gusuzumirwa muri komisiyo ya politike mbere yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ndabashimiye Evariste Nzikobanya nkana Eloge Wilika neza I Bujumbura na Asunta Kaboyi I Kigali. Shuti zacu muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho dore umwanya w'ikiganiro ejo n'icyo urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubandeze urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Iki ni ikiganiro ejo. Urubyiruko muri iki gihe by'umwihariko abakobwa baratungwa agatoki kuba bakoresha amavuta atuma bahindura uruhu, nyamara nyuma y'igihe runaka bikabaviramo ingaruka nyinshi zirimo indwara z'uruhu cyangwa kwangirika k'umubiri muri rusange. Aho iyo urebye usanga ibice bigize umubiri wa muntu ari byinshi cyane ku buryo ntekereza ko tutabirondora muri aka kanya, ariko icyo buri wese ashobora kubonesha amaso ye n'amutungiye agatoki ni uko buryo uruhu ari rwo ruhuriza hamwe buri gice kigize umuntu kandi rukaba ari narwo rutanga ituze n'umutekano ku bigize umubiri mo imbere. Bakunzi bacu namwe aha muragira uruhare muri iki kiganiro. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo dufate neza kandi tubungabunge uruhu rwacu? Ese mubona ari iki gitera urubyiruko by'umwihariko abakobwa gushakira ubwiza mu kwisiga amavuta bahindura uruhu, nyamara bishobora kuzabagiraho ingaruka mu gihe kizaza? Tukiri ku ntangiriro y'iki kiganiro, reka tubararike kuza kumva inkuru y'umwe mu bifuza gusubira uko yari ameze mbere nyuma yo kwisiga amavuta amuhindura uruhu rwe. Reka dutangire twumva Social Mula agira ati Superstar, kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika muri gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda muri aka kanya. Njye mwumva nitwa Mizero Crispe, ntunyeganyeze urushinge rwa radio yawe.
Muri iminsi biragoye ubona umubi kwisura, yeah, kuko benshi ni inzobe ubanza nabi karaba ikivuka. Ndagusaba unyemere unyihere kuri we navarugwamo ngwite ikiziba ushomyo potensho.
Social Mula ati ndagusabye unyere ko uri we, kuko muri iyi minsi biragoye kubona umubi ku isura, abenshi ni inzobe ubanza nta bikaraba ikivuka. Reka twongere tubaye ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya. Tubibutse ko kandi ubaye ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ku mavuta ahindura uruhu, ingingo turi kuganiraho uyu munsi biroroshye cyane. 0728 82 3232 niyo nimero ushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi. Nyabuneka kubipa cyangwa guhamagara ntibyemewe, ni ukohereza ubutumwa bugufi gusa. Ahandi mushobora kunyuza ibitekerezo byanyu ni ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri Facebook ndetse na Instagram, hombi watubona ushakishije ikiganiro ejo. Turacyari kumva Social Mula atubwira ati Superstar.
Sasa rero ntandukanya n'ababandi bakunda masura, nje wicho sama ni chigoye ndarebi bikorwa byawe.
Uruhu rurakura bitewe n'ikigero cy'imyaka ya nyirarwo uruhu rurakweduka bitewe n'imiterere ya nyirarwo niba byibushye cyangwa sananutse uruhu kandi rurahumeka kugira ngo rufashe ibigize umubiri ruba rubumbatiye imbere muri we uruhu rurasaza aha ni igihe rutangira kuzana iminkanyari iyi ni imiterere y'uruhu by'umwihariko ibi byose bishobora kubaho bitewe n'umuntu w'ubwe yaba ibirapima ibiribwa afata cyangwa se ibinyobwa akoresha ndetse n'uburyo abana n'ibidukikije ese wowe udukurikiye wari uzi ko burya amavuta ahindura uruhu aba arimo imiti ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubiri wawe reka dutangire twumva Dr. Françoise Muhongayire umushakashatsi ku ndwara z'uruhu aha yaganiriye na mugenzi wacu Christella Ubikeze
amavuta ahindura uruhu navuga ngo arimo imiti ariko umuntu abonye yuko afite amabara ku ruhu rwe cyaba byiza abonye muganga wize indwara z'uruhu akamubwira ayo matashe icyo ari cyo dufite amavuta menshi ku isoko arimo imiti itandukanye bita principe active zitandukanye zitanakora kimwe ikintu kinini bakunda kuvuga ni ibyo bita hydroquinone ikindi ni amasteroidi batazi uko akora nanone ariko nka hydroquinone ifite n'izindi zene wabo ntabwo nabivuga ahangaha benshi ntabwo babyumva ariko ni similar or equivalent za hydroquinone bagiye bashyiramo uko abacuruzi bo barabizi ukuntu babikora natwe scientifically tuba tubizi so the process ya hydroquinone and the process hydroquinone ikora na process ya steroid ikora ntabwo ari kimwe but at the end bamwe bazakubwira ngo njyewe aratukuye arabihondo undi aratukuye ariko atukura bike undi bati bivuye i Buraya ntabwo birakesha ibyo biheri kwishimagura gutukura kugira amabara bamwe bashobora kuza bafite amatashe hariho abazi bafite amatashe yera cyangwa se ugasanga hano yagize umukara
niho ni izi nama wagira abayakoresha cyangwa bifuza kuba bayakoresha
njye nagira inama abantu bashaka ko atari ngombwa kwirukankira gukoresha ariya mavuta kuko ayo mavuta ni imiti yo kwa muganga ahubwo yewe na muganga umuntu yaza kwa muganga uko ari kose akagumana umubiri we ariko yenda bakamwigisha gute yakomeza kugumana umubiri we ukaba mwiza kuko dufite ibikara byiza tukagira n'inzobe nziza tukagira n'imibiri yombi myiza
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda
reka dushimire cyane Dr. Muhongayire kuri byinshi dusangije ku mavuta ahindura uruhu ariko kandi reka ibi tubiganishe ku rubyiruko mu karere ka Kamonyi ese utekereza iki ku mikoreshereze y'amavuta ahindura uruhu aha urubyiruko rurasubiza muri aya magambo
njye mbona ari mabi bitewe n'uko ari ibintu bitari muri karemano y'umuco wacu byaje bidusanga aho ngaho tutazi uko bije hari ubwo usanga bararibuza bagahinduka ugasanga batangiye kugira amaguru y'imikara intoki z'imikara
ntekereza ko njyewe yampindura nkaba mwiza kuruta uko nari meze iyo ndi kuyisiga agenda anyesha uruhu buke buke nkazagira aho nkaba icyuki nk'abandi bana b'ibyuma ntabwo nakwirengagiza ko mfite uruhu rubi kandi nshaka urwiza
ntabwo ari byiza cyane byangiza uruhu ugatuma ubigikara yubire ndetse cyane bigatuma bikwangiza
njye mbona ari bibi kubera ko byangiza uruhu rw'umuntu ugasanga ntago afite uruhu ruboneye nk'uko Imana iba yaramuremye gusa njye mbona bajya bisiga amavuta aberanye n'uruhu rwabo kubera yuko bitera ingaruka ugasanga umuntu yajya no kwa muganga akenshi bahaguha baba bakubaze ntubashe gukira ukatinda gukira kubera ya mavuta wagiye wisiga yaguhinduye mu buzima bwawe
yego b'inzobe ariko ntago ufite ubwiza Imana yakuremanye n'ubwiza bwawe uba warihaye ntago ari natireri yawe kandi niyo ugize nk'ikise wenda ugakomereka byangiza ubuzima bwawe kuko cya gisebe cyanga gukira niyo gikize gikira gitinze bikakugiraho ingaruka
ni ibintu bibi cyane kuko byicuru niyo wenda hari igikara akabyisiga hamwe usanga hari ibitashitashi by'ibikara hamwe n'izobe byaramuhinduye ugasanga ari ibintu bibi nyine
uko mbitekereza ano mavuta ahindura uruhu akenshi ni mabi ku bakobwa kuko ashobora gutuma umwana w'umukobwa adashobora kuba yabyara bikaba byamugiraho ingaruka mbi noneho yatwara nk'inda yajya kwa muganga kubyara bikaba ngombwa ko bamubaga kandi akagira ikibazo mu mubiri we
kwisiga amavuta ahindura uruhu ni byiza kuko uba ushaka kugira aho uva nawe ugera ku isura yawe
kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Akuri mikuru ya mugenzi wacu David Hitimana mu karere ka Kamonyi, urubyiruko ko mikoreshereza amavuta ahindura uruhu, bamwe bati ntacyo bitwaye, abandi bati si byiza habe namba. Ese udukurikiye ubundi wisiga amavuta ukurikije iki? Mu Kinyarwanda kiza kandi cyumvikana bagira bati utazi umwanzi asiga umubiri. Uyu ni umugani twese nk'abanyarwanda duhuriyeho. Reka tube tuwushyize bakitso, wenda turagarukaho mu kanya maze dukomereze ikiganiro ahitwa Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Hussein Kayitare yanyarukiyeyo maze adutegurira inkuru ikurikira.
Urabona ino foto niyo muri 2014 nyiri gikara nyine.
Ubu ni Ingabire Jeannette anyereka ifoto ya kera ataraba inzobe, dore ko ku ifoto yirabura bitakorohera kumusanisha na Jeannette w'uyu munsi. Inshuti yagendanaga nazo no kumva ataberewe n'uko yasaga igikara ni zimwe mu mpamvu zatumye afata umwanzuro wo kwihindura uruhu. Ibindi arakomeza
gushaka kugaragara neza cyangwa se gusa neza ko no muri isosiyete y'abantu kubona ko winda inzobe ari uburyo zigaragaramo. Ntabwo numvaga niyakiye, numvaga bitamangije.
Ese ni izihe ngaruka noneho zaba zarakugezeho bitewe n'ari amavuta wisigaga?
Izo ngaruka urabibona, harimo kuba mfite amatashe menshi mu ruhu rwanjye, kuba ubona bitanoze, mfite amabara, urabibona.
Si ibyo gusa kuko yatangiye kumva agize isoni zo kujya mu bantu bitewe n'uko isura gisa. Gusa ariko yaje kwegera inama yo gushakisha abaganga batandukanye, gusa ariko icyizere cyo gusubira uko yari ameze cyo ngo ntacyo.
Nirinda izuba kurijyaho umwanya munini no mu gihe ivu yari ryinshi, kandi niyo ndigiyeho ngendana umutaka ndizitwikira.
Imbaraga yakoresheje yihindura uruhu zirenze kuri zo yakoresheje ashaka umuti wamukiza, dore ko na n'ubu akirwana nabyo. Uyu ni musaza we wemeye kutuganiriza, aharavuga uko abona mushiki we wafashe icyemezo cyo kwihindura, ndetse hari n'icyo avuga ku waba ashaka kubikoresha.
Mbere yo kuba gutya ari igikara nyine bisanzwe, gusa nyine ari igikara ugereranyije n'ubu kuko namumenyereye ari igikara, nabonaga ibyo byari byiza na niko nyine naramumenyereye, gusa nyine ubu yarahindutse ntabwo bifitinga neza. Ntabwo ari ibintu nagiramo inama kubera ko nawe ukuntu yabaye ikareka nakigenda.
Nyuma y'ibyamubayeho aremeza ko yaba wasubiza ibihe inyuma yakongera akibera igikara, gusa ariko amazi yamenetse ntiyayorwa. Aha arakomeza agira inama ababa bumva bashaka kubikora.
Nagira inama abatari babikora bakabireka, kuko ni ibintu bibi cyane, bigira ingaruka, ugakenera kuzaba wa wundi wari uriwe mbere nabyo utakibibonye, kandi n'uwo wihinduye ushaka kumera nkawe nawe bikagupfubana byose, ugasanga ubuze byose muri make. Uko narindi uwo narindiwe mbere ntago bigikunda, ntago namusubirana ko nongere mbewe, kandi n'uwo nashatse kuba we nawe n'ubundi byarangiye mbitamiriye sinabayewe.
Reka dushimire cyane uyu mukobwa ku nyigisho dusangije ku buzima bwe. Ngira ngaha buri wese akuyemo isomo bitewe n'amavuta asanzwe yisiga. Bityo turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu, yaba kuri Facebook ndetse na Instagram ikiganiro ejo, ndetse no kuri nimero 07/28/82/32. Aho twakira ubutumwa bugufi gusa. Mukanya n'ikinamico nyiramubande.
Muraho mugira amahoro, nitwa Uteretse Mfizi Job, nyina mwikinamico nyiramubande, nitwa Papias. Uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo.
Duheruka na Mbabazi na Habana bitegura ubukwe bwabo, ariko se Kosoronga marume wa Mbabazi yaryabaye ibamba avuga ko Mbabazi atarakura, amaherezo yabaye yahe? Ku rundi ruhande Minyoni nawe inda yari mumereye nabi, ese yaba yaribarutse cyangwa n'ikindi kibazo yari agize? Reka byose tubikurikire muri iki gice.
Mwaramutse abahana?
Mwaramutse, ni karibu.
Ni wowe cyangwa ndarota?
Njewe.
Niko mu masabi waje ryari?
Maze iminsi nje. Usurambabarira sinabonye uko mpita nsimbuka ngo nkuramutse.
Noneho na Sabine arahari? nkubwira ngo naza nsuhuze
aya bina nta uhari we ntabwo twazanye amakuru se soro
aya makuru ntayo
abayiki
babazagiye kuhoza isoni
isoni gusesekaye ahubwo araho di nawe niturabonana kandi buriya nkunda ukuntu witonda disuriya mwana
ntabwo umuheruka niyo mpamvu uzi ukuntu asigaye yitwara kudasanzwe noneho ejo bundi yarantangaje no kuri kwima nagiye kubona mbona shoreranira na wa musore wo kwa kavuna muheto ngo nigatsindane waje kumunyereka ngo bafite ubukwera cyakora kugezana n'ubu sindabyumva
none se soni sirumva ari inkuru nziza umwana yari azanye di
ndabyumva ariko ntanyere kuri ya mutindi wo kwa gatsindane
ariko mwana njye numva icyo dupfa nakiruta icyo dupfa rwose
mama Sabine urankunda si noga ariko uribuka agatsimbanya tema ipompe y'amazi kugira ngo tubure amazi hano muri rwejo ahubwo se wowe ntubizi
n'ibindi
ntavugiye ahangaha
ariko nawe wibuke ko wari ubohamye umuhungu we abana akakuruhura ubwo si yaza kuba agufiteho inzigo yari kubikora korera umuhungu we ibya gatsimbanyi ubishyire ku ruhande
papa nawe mama chaka rwose ngo mungire inama ko nge ubwange ndumva ngiye gusara nta kindi gisigaye
yeki uje dutike mwana wa
mama ndikundurire ni ikibazo kandi gikomeye kuburyo utabyumva gusa uruhare rusigaye ni urwanyu
ariko ko n'umwe dutisha hirya no hino wavuze vuba tukigira ku gasa
njye humbabajwe n'uko ubukwe bwanjye bushobora kutazaba
rekada
kuko nyuma yuko tuvuye kwa nyirarume wambabaza yambwiye ko umukobwa we ataruzuza imyaka y'ubukure
ubwose icyo nicyo kibazo cyari cyaguhangayikishije ntabyanga uzashaka n'abandi
ariko papa ngira ngo nawe wakunze mama mbere y'uko iwabo bamukwemerera byari kukugendekera gute iyo uhura n'ikibazo nk'iki cyane
ariko muranyumvira abakuru ubwo ibyo ni byo byaguhangayikishije kuko bikuziri ku mutima ntibigira ayo nigendere mva kandi
ndakumva
tugende gikorwa hakiri kare uri ko umuhungu wawe umudabageze ubwo si uvuga ko batari kumunyemerera bashingiye ku gihe icya mbere imiryango yarakundanaga tubyumvikanaho tugenderana ariko ugatinyuka kuza umuryango isoni ukajya mu nziga nzaba ndebe ibyawe
ariko rero rwose nawe gatsimbanye rwose umbabariro ujya wiga gucisha bugufi wumva umwana wawe
ubundi se si wowe mucurana imigambi yose jya wicara umwumve nyine
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya amerika
urumva umerewe ute se shaminyo uze kumbwira rero ganze neza maze nkurebera ko kurya
ashwisha abije ubu ndeba ndababara shaho iki gisimene nacyo banshyizemo kirimo kumbangamira bikaze pe
ariko ntacyo urugamba rusoje neza erega byari kubabaza iyindi iza kuvamo cyangwa ikaguhita
shana none
se urumva utishimye kuba uri kubona akana kawe
byo birashimishije pe ariko ni keza mwana we nako ni akaminyone pe gusa ngomba noneho guhangana na papa we kiduhe kugira ngo atangire ateganyirize umwana we hakiri kare ahubwo akira telefone umuhamagara umubwire ko nabyaye azi hano kutureba ku bitaro
nta kibazo rwose niyo tugomba kumuvugisha ariko reka mbanze ntunganye turiya twambaro wari wambaye ejo nzabyuke nkore amasuku hano ibindi tuzabikora twitonze
nibyo sha ahenze
mbegeti
abatari babikora bakabireka kuko ni ibintu bibi cyane bigira ingaruka uwo narindiwe mbere ntabwo bigikunda kandi n'uwo nashatse kuba we nawe n'ubundi byarangiye mbitamiriye sinabayeho
ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro mubona ari iki gitera urubyiruko by'umwihariko abakobwa gushakira ubwiza mu kwisiga amavuta ahindura uruhu nyamara bishobora kuzabagiraho ingaruka mu gihe kizaza 0728 0282 3232 niyo nimero mushobora gukoresha mudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi mukoresheje ubutumwa bugufi mushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombi mutubona iyo mushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi dushimire cyane mwese mwarimo dukurikiye nge mwabanye kuri micro muri studio mbageza y'ikiganiro nari Mizero Crispe nahoroje nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro ikiganiro ejo naho ubutaha kandi mwakoze kubana natwe ariko mbere yo kugenda utekereze ku mavuta ateretse ku meza mu cyumbi wawe ese kuca ryo wisiga Be fine, be good. Amahoro y'Imana abana namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira Washington DC. Chuti zacu mugume ku radio yanyu mukanya gato cyane saa 12. Murumva ikiganiro dusangira ijambo.